them to a die.
What? Just
Joka Blan.
Mo, Aisha boy, Maki Sube.
Yo, Baba Kitu, Rakia.
Bani Music.
Nasema, nilikuambia, mimi nilikuambia. Nilikuambia ya kwamba nakuzimia wewe. Nilikuambia labda kunisikia, ulinigeukia na kisha kaniangalia, nikakuchekea nikaona unacheka pia, ndipo nikajua na wewe umenizimia. Lengo langu mimi nije nikuchukue, nikupeleke kwa baba mama mujue, wajue ndo mama leo. Kiboko yangu mimi, hello, kiboko yangu mana niliona unavyochezesha. Nasema nilikuambia, mimi nilikuambia, nilikuambia ya kwamba nakuzimia wewe.
Kama joti
Stua
Wimto Tela. Una kisusa
Gandisa Umo
Toto tundu kama vipi tunchape Nasima tunchape. Wea mtojo tunchape. Wema chejo tunchape.
Wimto Peace
Jeffadi
Lamsolini.